We wanna usitange kwetu we, si zote ni mila zetu we, si siwa shindi wa vizazi zetu we, kama yako lazima juku we.
Villain the discipline, I talk it this meme. Slept your shells, break your wires, go on your big screen. Na saka chit ching, na fun your big things. Kaz, nye wa dwans, ham ni shush meme. Bini striker mwenye kiwa kuitikisa nyavu. Bini fighter kauli biu mkuya shikisha dab. Taita mwenye mbio ziso miza puff. Kama basa kona mlio kidita mina rap. Na kitema 16 au hata nyingi bars na rushiwa cheese strings. Chilingi hata bras, mixa shango nyingi applause. Picha pambe mdingo of course do tambe kona king of ozak babe wacha pepa. Ma bling bling, mi wanga spend ya vani mejama didin. Kichwa ni mengi saa, na napo win. Naona macho wa chin chin, kama msa kwa kingpin. Mina hason twin twin. Haters wana nuna waya siya legeza. Man, haupas kupuzo kama hauna cha kupoteza. Na hata kani fedha nyingi, nitashika na kutekeleza. Yale msingi kila dakika, na ikumbuka shida mavumba nkishika. Na wasafisha lonchafua, walona mbea njana. Alisha na kwenye nyua, walona ngusho loliza. Na futa choza londuluma, kinkopa na leap of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila glecho kusongesha mbele na tour. Sure, wani au nyewego mwana brugs za gari pindu kwa mlimani. Au kwenye speedy kali na vigingi vionekani. Kapona jile dua za wale witness kwa njia. Kumusu mdefo kukere yo ni witness. Tuna mambo ya jibila fosi vyo kipozo tanyoya. Na kwangu huru so chochote kia watu mnusu kose.
The view is nice from where I stand. Nilipigana till the
vizazi vetu.